Ama bu kez ağına şöyle türebilirim.
Tola genda makata fuhia kapa Muma yankano nyanya unidawa Chidia mpo yi ya umusu Dali Soya nopa ye ni mdiye video dada Sonta piana mishana mishu mama Lese wa ya ya na wakamyo Dali
Ya na wakamyo Ya na mama ni miyoko mida safuwe Bwani benu wakramyo Bwani benu wakramyo Wama miti nisuwe Bwani benu wakramyo
Santa piana mishana mishu mama Lese wa ya ya na wakamyo Dali
Ya ya na wakamyo Ya na mama ni miyoko mida safuwe Bwani benu wakramyo
Kawaba, kawa kawaba Weye trapa kan akata for Ramadan Chichin tamu eat fena na no modeland Niki dapa dan flyer dan kinta pan Kawaba, kawa kawaba Weye trapa kan akata for Ramadan Chichin tamu eat fena na no modeland Kitapatan flyer than kitapan.
Tola genda makata fi hia kapa. Muma yankano hianye wini dawa. Kidiampo yi hia umusu. Dali. Soya nopa ye nimdiye video dada. Sonta piana mishana mishio mama.
Mese wa ya ya na wakamyo. Dali.
Down. GH.com.